Atabo buyinza mu district ya Kiryandongo bategezeza nti kitundu kyongedde okukosebwa eky'okutandika kw'obugabirizi bw'obuyambi naddala bwe kituuka ku by'obujjanjabi mu nnendya mu nkambi ezabundabunda. Nampala abakozi ba gavumenti Kiryandongo ansire mu kyaligonza agamba nti okuva gavumenti ya Amerika lwe yasala obuyambi bwe yali esindika mu mawanga agakyakula emirimu gyagasanga 10 ez'abantu aba bulijjo naddala mu by'obulamu yasigalira abantu abatono olw'okubanga bangi baasalwa ku mirimu. Kino kyaligonza agamba nti kikoze omutindo gw'obuweereza ate ng'abwetaaga bakyali bangi. Mubaka wa gavumenti mu kitundu kino Dan Muganga ensonga zino yazisadde mu Luganda.
Okusala kwesente naddala executive orders za president wa America zaaleetera agencies nyingi ezaali zifuna funding okuva mu United States okuggalawo emirimu gyabwe. So abasomesa bangi abasuka nga mu 17 abaali ku funding ya US bavaamu, ate n'abasawo nga 14 mwabo nabo tebakyakola. N'olwekyo waliwo gapu nene nnyo gye twetaaga okulaba nti tugifiiringa okulaba nti obuweereza bugenda mu maaso naddala mu masomero ne mu marwaliro.